waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaanba. Wararkeena maanta oo talaada bisha Juunay tahay 16-ka waxaa ka mid ah South Australia oo xadadkeeda u furaysa gobollada kale, wasiirkii saddexaad oo iska casila dowladda Victoria, iyo warar kale. Wasiir kale oo ka tirsan dowladda Victoria ayaa is-casishay kadib eedo xubno been abuura oo xisbiga Labour ka hareeyay baryahan. Wasiiradan ayaa sheegtay inay magaceeda nadiifin doonto marka arrintan la soo baaro. Premier Daniel Andrews ayaa shaqadii wasiirnimada ka eryay Adam Sumurek shalay kadib markay soo baxeen inuu ninkani sameeyay xubno xisbiga ka tirsan oo been abuura. Eedahaas ayaa laga sii daayay barnaamijka 60 Minutes ee Channel 9. Mr. Sumurek ayaa dafiray eedaha loo soo jeediyey. Mr. Andrews oo ka hadlayay iscaasiladii u dambeysay ayaa sheegay in Mr. Kouros oo ahayd wasiiradda maanta iscaasishay ay qaadatay tallaabo habboon, sababtoo ah ayuu yiri maadaama uu xisbigu hadda wajahayo dhibaatooyin waaweyn.
They are being investigated by IVAC, by Victoria Police. I simply will not cut across that process. I have faith in that process and I'm committed to that process.
Eedahaas waxaa soo baaraya hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Victoria iyo booliska Victoria, mana doonayo inaan farageliyo nidaamka baaritaankaas. Kalsooni weyn ayaana ku qabaa baaritaanka, iyagaana ka warsugaynaa. Guddiga fulinta qaran ee xisbiga Labour-ka ayaa isku diyaarinaya inay tallaabo ka qaadaan waaxda xisbiga ee gobolka Victoria. Sarkaalka ugu sarreeya arrimaha caafimaadka gobolka Victoria, Brett Sutton, ayaa ku qanciyay in iskuulladu ay ammaan yihiin, inkastoo saddex iskuul oo ku yaala Melbourne maalmihii u dambeeyay uu ka dilaacay xanuunka coronavirus lana xiray. Waalidiinta iyo shaqaalaha dugsiga hoose ee Strathmore oo ku yaala waqooyiga Melbourne ayaa fariin telefoon u diray saaka oo loogu sheegayo in iskuulku xirnaan doono 24 saacadood inta laga nadiifinayo lana baarayo cidda uu cudurkani ku sii faafay. Tan ayaa imanaysa kadib markii dugsiyada hoose ee Pakenham Springs iyo St Dominic oo Bradmoor ku yaala la xiray shalay oo isniin ahayd markii 2 arday laga helay xanuunka COVID-19. Kaysaskan cusub ka sakow, Professor Sutton ayaa idaacadda 3AW ee magaalada Melbourne u sheegay inaysan jirin sabab waalidiintu ay u walwalaan.
What's reassuring for me and I think for everyone and it's been the global picture is that when we look at the classroom contacts of those kids, they don't pick up illness. And so, you know, in sense...
Waxa aan ku qanacsanahay ahna arrin caalamka oo dhan laga ogaaday waa in marka la fiiriyo caruurta iskuulada aysan iska qaadin ama isqaadsiin cudurka. Marka haddii aad caruurtaada iskuulka u dirsato, uma badna inay ka soo qaadayaan caruurta kale ee fasalka la dhigata. Way dhici kartaa, waana la arkay caruur cudurku ku dhacay, laakiin waxay u muuqataa inay ka qaadaan meel ay waqti dheer ku sugnaayeen, sida marka ay gurigooda la joogaan qoyskooda oo kale. Maamulayaasha caafimaadka New Zealand ayaa ku dhawaaqay 2 kays oo cusub oo COVID-19 ah oo laga helay 2 qof oo ka soo laabatay dalka UK. Hadalka maamulayaasha ayaa soo afjaraya 23 maalmood oo isku xigay oo aan wax kaysasa laga helin New Zealand oo dalkeeda gabi ahaanba ka ciribtirtay xanuunka coronavirus. Labadan kays ayaa 2 haweena oo isku qoys ahaa oo loo ogolaaday inay ka tagaan hotel ku yaala magaalada Auckland oo ay ku karantiilnaayeen, ayna u safraan Wellington iyadoo ogolaansho gaara la siiyey. Madaxa caafimaadka dalkaasi, Dr. Ashley Bloomfield, ayaa sheegtay inay haweenkan ku safreen gaari ay leeyihiin aysanna cid kale la kulmin inta ay safarka ku jireen. Kaysaska guud ee laga helay New Zealand ayaa gaaraya 1506 iyadoo 22 qof ay u dhinteen xanuunka. Booliska gobolka South Australia ayaa bilaabay baaritaan kadib markuu soo baxay muuqaal ay ka muuqato askari booliisa oo garaacaya nin Aboriginal mar uu isku dayay inuu ninkaasi xiro, arintaas oo ka dhacday magaalada Adelaide. Mid ka mid ah 2 fiidiyo oo xalay Facebook la soo dhigay ayaa lagu arkay askariga booliska ahaa oo wax ku dhufanaya ninkan oo 28 jir ahaa oo dhulka ay ku hayaan 2 askari oo kale. booliska ayaa sheegay inay ugu dambeyntii xireen ninkan ayna ku soo oogi doonaan dembiyo ay ka mid yihiin inuu booliska shaqadoodii hor istaagay iyo inuu diiday in la xiro iyo inuu dhaawac u geystay hanti. Laakiin dacwadahaas ayaa mar dambe gebi ahaanba la tuuray iyadoo ay socdaan baaritaano. Xubin ka tirsan gola deegaan oo laga soo doorto Queensland ayaa ka dacwooday sababta keligiis ay u xireen booliisku mar ay u dibadbaxayeen magangelyo doonka dhammaadka asbuucan. Jonathan Siri ayaa lagu soo oogayaa dacwo ah inuu diiday amarkii booliska markuu ka qayb galay dibadbaxyo looga soo horjeeday magangelyo doon laga qaadayay halka ay deganaayeen oo meel kale la geynayay. Wuxuu ku doodayaa in booliisku isku dayayeen inay caburiyaan dibadbaxyo nabadgelyo ah, taasoo ahayd buu yiri weerar lagu qaaday xuquuqul bini'aadanka. Wuxuuna qorsheynayaa inuu maxkamad la aado dacwadaasi. Banaanbax kale ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco hoteel lagu hayo magangelyo doonka maalinta axadda ah. Dowladda South Australia ayaa dib ugu furaysa xadkeeda dadka ka soo socdaalaya gobollada West Australia, Northern Territory iyo Tasmania laga bilaabo caawa habeen barkii. Premierka gobolkaasi Stephen Marshall ayaa sheegay in isbeddelkan macnihiisu yahay in dadka ka imanaya gobolladaas aan looga baahnayn inay iskarantiilaan 14 maalmood marka ay soo galaan South Australia. Wuxuu sheegay in dadkii dhowaan ka soo galay gobolladaas oo hadda karantiil ku jira laga sii dayn doono karantiilkaasi.
I would say that we are also considering Queensland. We didn't make a decision on Queensland today.
Waxaan doonayaa inaan idiin sheego inaan sidoo kale ka fiirsanayno Queensland. Maanta go'aan kamaynan gaarin Queensland, laakiin waxay u badan tahay inaan mar kale shirno asbuucan ama bilowga asbuuca soo socda oo aan go'aan ka gaarno inaan xadkayaga u furno Queensland iyo in kale. South Australia waxay dhammaan xadadkeeda u furaysaa maamulada kale ee dalka marka la gaaro bisha July 20-keeda. Saadaasha hawada Britta oo 4 magaalada Perth xoogaa roobo baa la filayaa, marka dambe weliba duufaano isu beddelaya. 23 digrii Adelaide, qayb ahaan waa daruur, 18 digrii Melbourne, sidoo kale daruur weeye iyo 14 digrii Sydney, xoogaa roobo ayaa la filayaa. 18 digrii bayna gaaraysaa halka Brisbane, qayb ahaan ay daruur ka tahay 24 digrii. Warkii maantana intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Magacayguna waa Xasan Jaamac.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.